Umfanekiso wamashumi asixhenxe anesine. Inkokheli kwezonqulo zaziyikhalazela into yokuba uYesu edlelana naboni namahlwempu. Ke uYesu wenza umzekeliso esithi, umfazi othile wayeneenkozo zemali ezilishumi, kwaza kwalahleka lwabalunye kuzo. Ke ulumeke isibane, watshayela indlu, efunisisa. Akulufumana ukhozo olo lwemali uvuye kakhulu, bize abahlobo nabamelwane bakhe, esithi mabavuyisane naye, kuba ulufumene ukhozo lwemali obelulahlekile. Waqhuba ke uYesu wathi, ngokunjalo, kuyakubakho uvuyo kwizithunywa zikaThixo ngumoni omnye oguqukayo. Ukuguquka kuthetha ukuyeka indlela engeyiyo yokuphila, ujike ubuyele kuThixo. UYesu ebefuna ukufundisa inkokheli kwezonqulo kwanabo abafundi bakhe, ukuba kuThixo bonke abantu apha kweli hlabathi baqabisekile, nditsho abantu abadala, ulutsha, abantwana, amadoda nabafazi. Ufuna ukuba abantu baguquke, bajike, bangabisalandela uSathana nobuxoki bakhe, benze izinto ezizizono, kodwa babuyele kuThixo. Kaloku nguThixo osidale sonke, osithandayo, okwaziyo oko kusilungeleyo. UThixo, ekunye nazo zonke izithunywa ezulwini, uyavuya kakhulu xa umoni athe waguquka, wabuyela kuye.